in emotion.
Drama on the bed.
Iwe kiangaza ma masikaya na mvua jua and if your love me niko safe baby. Kiti sekunde ya madakika na usi unajua
jua.
Bila ya wewe siwezi. Upepo mwanana unavuma moyoni mwangu, unanipa nyingi furaha. Iwewe kondoka we sitamani, baki na me my honey. We waribi hasa my baby you make me see. Nata itarari darara tara tata itarari darara tara tata itarari darara tara. If I love you now make me see. Itarari darara make me see.
Chagua uwe na mimi tu. I don't wanna see with somebody. Mwenzako nina wivu debe.